tokwo dindi lunja. Woko sisi wosisi balu kwa tulanyo dina wogu dindu esi mufuweru mwami banyichi hu obuloka obuloka nezi Akumata nezio, nezio rozo. ọzọ sọndị ọzọ n'ezi agwụ onye nnukwu siteti onugwu na chibi sọndị ọzọ Brother Jigos me. Nabubu power generator. Okasi akasi, kansi ogi dupe maka. Kankenezi ayimu. Chi. Wano chie. Douglas yomor.
Never, never, yeah, well,